SBS Radio.
Afar iyo labaatanka bisha November, dadka Australianka ee ku nool gobolka Victoria ayaa waxa ay u dareeri doonaan doorashooyinka gobolka ee ay doonayaan markaasi cid walba inay iyadu codkeeda ka dhiibato ciddii ku matali lahayd baarlamaanka Victoria. Haddaa tahay muwaadin Australiana oo degan Victoria 18 sanana jira ama ka weyn, waxaa qasab kuugu ah in aad doorashada aad codayso. Haddii aadad doorashada codaynin, waxaa dhici karta in ganaax lagugu soo rido. Haddii mar dhow aad noqotay qof muwaadina, waxaa iyadu caadi ah goobta jinsiyadda laga bixiyo ama muwaadinimada aad ku qaadanayso ee aad xafladda kaga qaybgalayso in halkaa lafteeda lagaa siiyo foomka la isku diiwaangeliyo. Balse taa haddayna dhicin ama aad mar dhow gaadhay 18 jir, waxaad u baahan tahay in aad isdiiwaangeliso. Asifin Frogingham oo isagu ka mid ah mas-uuliyiinta dadka iyagu diiwaangelinta u qaabilsan guddida doorashooyinka Victoria ayaa waxa uu isagu sharxayaa doorashadaasi iyo qaabka isdiiwaangelinta, isagoo sheegaya arrintaana in ay fududahay ayna tahay qofku inuu isdiiwaangeliyo ka hor 6 bisha November.
You can get an enrollment form through the Victorian Electoral Commission website or go to the post.
Waxaad ka heli kartaa foomka doorashooyinka website-ka guddida doorashooyinka ee Victoria amaba waxaad kalood ka soo qaadan kartaa boostada foomka isdiiwaangelinta. Haddii aad u baahan tahay in lagu caawiyo, waxaad soo wici kartaa taleefoonada ay leedahay guddidaasi isdiiwaangelinta oo markaana lagugu caawinayo haddii dhanka luqada aad u baahan tahay. Asifiin oo arrinta ka hadlayana waxa uu yidhi dhanka isdiiwaangelinta waxaanu haysanaa khad lagu caawiyo dadka iyagu isdiiwaangelinaya doorashada. Fadlan waxaad soo wici kartaa 1-300-8478. Waxaa markaana aad helaysaa dad iyagu markaasna kugu caawinaya saad isu diiwaangelin lahayd. Sidoo kale waxaan haysanaa, ayuu yidhi, dad iyagu khadka dadka ugu turjumaya. Waxaadna markaas soo wici kartaa haddaad turjumaanka u baahato 9-9-1-1-1. Dhinaca kale, haddii aad beddeshay magacaaga amaba cinwaankaaga tan iyo laga soo bilaabo doorashadii u dambeysay, waxaad u baahan tahay in aad si cusub haddana macluumaadkaagaasi u diiwaangeliso ka hor 6 bisha November. Doorashadu waa qasab waddanka Australia, balse ma aha sababta keliya ee markaana qofku doorashada uu uga qayb galo. Doorashadu waa qasab markaasi Australia iyada oo ay weliba ka mid tahay isdiiwaangelintu, iyadoo taasina sharciga ay dhigayso. Qof walba waxaa looga baahan yahay inuu isdiiwaangeliyo si doorashada uu uga qayb galo, balse arrintaasi keliya ma aha ujeedadu. Australia waa waddan dimuqraadiya, waxaana qof walba looga baahan yahay in uu isagu ku dhaqmo dhanka xuquuqda uu leeyahay ee dhanka codbixinta. Taasina waa midda koowaad. Midda labaad waxa weeye, qof kasta waxaa loo baahan yahay in la maqlo codkiisa. Taasina macnaheedu ay tahay in loo baahan yahay in uu soo doorto qofka isagu uu rabo, codkiisana ku doorto qofka uu rabo dowladda inuu uu matalo. Bilowga bisha November, Victoria dadka degan waxa ay heli doonaan oo boostooyinkooda ugu soo dhici doona xoga loogu sharxayo doorashada iyo qaabkeeda. Waxaa ka mid ah xogaha qofkaasi loo sharxayo sida ay si saxa doorashada ay u ridan karaan iyo sidoo kaleete goobta ay doorashadaasi ay ka dhacayso. Dadka badankood waxa ay doorashada ridi doonaan 24 November laga bilaabo 8 aroryo ilaa 6 galabnimo. Balse haddii waqtigaasi aad dareenta inaadan samayn karin, waxaad qaban kartaa ama aad samayn kartaa doorashada degdega ah amaba doorashada hordhaca ood samayn karto una dhaxaysa 12-23 bisha November. Waxaad kaloo doorashada sidoo kale ka soo ridi kartaa adigoo adeegsanaya boostada. Hadday noqoto baahida in aad u baahato warqadihii codaynta, waxa aad wici kartaa adiga oo wacaya 1-300-8478. Waxaad wici kartaa haddaba guddida doorashooyinka adoo codsanayana in lagu soo diro warqadahaasi codbixinta haddii aadan helin. Sidaa daraaddeed, dadku haddaba waxa ay laga soo bilaabo 31 bisha Oktoobar waxay bilaabi karaan inay si horaana codkoodaba u soo ritaan. Balse ugu dambeynta waa in cod rididdu ama codkaasi aad bixisay uu soo noqdo 12-ka bisha November ka hor. marka aad si shaqsiya wax u dooranayso haddaba waxaa loo baahan yahay inaad ka jawaabto saddex su'aalood su'aalahaasi waxa ay kala yihiin marka ugu horreysa magacaaga ood caddaynayso iyo sidoo kaleete meesha aad ku nooshahay amaba cinwaankaaga iyo sidoo kaleete in aad hadda ka hor doorashadan aad samaynayso ka hor in aad wax dooratay oo doorasho aad ka qayb gashay haddii aad malaynayso arrimahaasi inay kuugu adag yihiin dhanka luqada waxaad soo wacaysaa teleefoonadii aan horey u soo sheegnay si aad u hesho caawinaad si dadka loogu caawiyo dhanka doorashooyinka xogahooda inay si dhib yar ku helaan victoria guddida doorashooyinku waxa ay tababartay 88 qof oo ka soo kala jeeda bulshooyinka kala duwan oo iyagu markaana loogu talagalay inay bulshooyinkooda dib ugu noqdaan halkaana ay u sameeyaan kulamo xogeedyo ay dadka ku xoggelinayaan kuna wargelinayaan baahida ay u baahan yihiin inay ogaadaan etimaad jaafar oo iyadu ka soo jeeda waddanka eritrea ayaa ka mid a dadkaasi la tababaray waxaa loo tababaray in ay haddaba bulshooyinka ku noqdaan dadkana ay u diyaariyaan sidii ay si dhib yar doorashada u fahmi lahaayeen dadkaasi la tababaray ee 88 ah haddaba waxa ay yihiin dad iyagu dhexdhexaada oo aan cidna iyagu u ololeynaynin ama aan kuu sheegaynin cidda aad adigu u codaynayso waxaadse u baahan tahay si aad u ogaato cidda aad ku qancayso inaad u codayso in aad baadho dadka iyagu sharaxan ee xisbiyada ka socda ama kuwa madaxa bannaanba si aad u ogaato marka aad doorashada tagto oo goobta aad tagto qofka aad u codayn lahayd taasina waxay kaaga baahan tahay inaad baadhitaan xoogaa samayso oo dabagasho iyada oo ay jiraan websaydyo dadkaasi ay leeyihiin ama xisbiyadaasi ay leeyihiin balse dhanka doorashada lafahaanteeda wixii aad uga baahato waxaad ka raaci kartaa dadka la tababaray oo aad la kulanto teleefoonada aan soo sheegnay oo aad wacdo iyo adiga oo markaasi isu diyaariya sidii aad doorashadaasi waqtigeeda ayna kuu dhaafi lahayn
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.